Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare sappo e jiddi lewru mai hitan 2024 yam be sappo e jiddi yablige silimaji chapanay joyi maison de la presse bamako don jottino kabaruji de kikit hande woni Alice Cefil Dambile wonto boggi jande ton to bo mongo keddotongo fa boya do woni ko doma fewre ndugo hitan hikanom holitiri wede fedde meteo hono fu demobe wondi landinaade fewde e majjom keban famtara le journal amen gal daru bangal itugol yigaji le leedi amendi do woni liccom le lamu bugoni holtama wiide ko hebete le hen ko ka fu temdere fu chapan tati e joyka leedi malindi woni geddo leedi malindi dum waram beedar dum waram nabirde kebal leedi amendi yeso ko buri milliardji temdere hitani fu tagal ko fedde no be noddirta demokrati en holti le communiquer mu en goto wiide be garfa be juina la morde tirtude e la morde gonde le leedi amendi le nyaloma hande o fedde kuman do wadde imma daraji fa haba bonandaji ngattedi do beme ande to ko holti wiide waran wadde lugawgol fewde e mabbe sakrabe hidde be don semme kabaruji dum jokone on kikide hande bismillah modon heedade no fedde meteo le leedi amendi holti wiide farati ana e natugol ndiyam sanne fewde e tobo nungu hitan hikka no holtiri wiide der o fedde holti du wiide tobo hitan hikka an jaba heddade fa boya hodum fu woni ko demobe gombe lamuki ta sigaso yoro sofaye to gawo wondi fiire kom hono dabere fewde e odo fewde od kabaruji kolita di fa keben famtal ked Omar Wagelo e modu samaseko
tobo hitaande 2024 dum heewan sanne le leedi ndi non kanko noddirte Cheikh Oumar Keita gollowo le suudu météo le leedi Mali ndi o hollitiri wiide o wi région ngaji ɗi ana ngoni dow farati dow kono ayri bangal kasaraji kammu
ana sarta fuɗɗugollo ɗum hannidi fa yettade cellaji e le leedi ndi fof toɓoji ɗi ɓoyan ɗum daraki ɗum mbawi juptitade fa wattu novembre bonodaji jam ɗum na donta e le nokkuji yogaji
le kedde leydi ndi remoɓe an landini an domti kammuji ɗi ko haala kasaraji ɗi kala ko du remoɓe wonɓe kiita sigaso kañe yoro sofa jottoɗa gawo kullitide ne gondi yaltide ley hen ɗati faɗɗiɗo kasaraji jotto ɗum hen sanne
ene jogui dabare jaate yogaɓe nortorto kaƴa kewɗe hadde jam heɓde sembe kala ɓe mbawana ɗiɗo dabareji ne mbawi hebbinde cakuji jarendi yalla pati jam ɗan sambina bonandaji balas goto na boni noon ka barka Allah hande min keeɓi ɗ ana hani président o anda awdiji ɗi hokkata banggal nokkuji ɗi goni guese ɗe golleji ɗi ɓe garatiji ɓuuri fof e noo nokkuji ɗi luggiɗa sanne
ka laamiɓe fedde météo nde ɓe gaɗi noddago fewde yimɓe le jooɗiɓe le da dangueje kañe ɗo goriyaji ndiyam ɗaɓɓirto gartana koye muɗe hakkille sanne wakkati fo ƴewto no toɓoji ɗi gorriyi
oɗo mawi tottude hakkillaji moɗo fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo helle amen facebook na dow compte x mom noddirta no twitter procureur kumanɗo wadde immadaraji fa haaɓa bonandaji gatteɗo beme ande to ka holti wiide faɗi fuɗɗi lugagol fewde e fedde ne ɓe noddirta démocratie kañe e guljiɓɓe muɗum ɗum caggal ko ndeɗo fedde holti wiide kañum ka jaɓanayi fi ko holita e le hakkillaji iwrde ɗe malinkoɓe le jooɗa haala moɗo gaɗɗo yontere ɓitti jonte ɗiɗi jona ɓe makko ɗo ndeɗo fedde ɗo holti wiide waram juƴinde gollirɗe certude e gollirɗe gonɗi le leydi amen ndi ñalawma hande o fa mara leydi ɓe kolliti ɗum le communiqué ma e goto mo janggaɗo alkamsar sappo e jeegom leru mail télévision nationale leydi amen ndi fa keɓen famtare kedɗe mawɗo samasiku
oɗo communiqué procureur kominiɗo kabaru kala ko yowi dow bonandaji ande kese banggal haalaji dow réseau sociau ngaji wonande yimɓele guɓɓe lollirɗe pandel de démocrate malien et convergence pour une transition civile ƴewi talkurundu ƴeɗo baale ɗe hollita haali ɗiɗo haalaji ɗi wala foof ɗo dari banggal saria e ley ko ɓe humpiti ko ɓeɗo holliti ñiɓɓugol gollirɗe goɗɗe ɗe jeeɗaka e laamu e fiide dabere ɗum holtingol metti jamare nde fewde e gollirɗe laamu guduɗe ewi communiqué o fande le nduɗo talkuru kanko procureur Adama Koulibaly miccitin wiide ardiɓe ɗiɗo golleji ɗi jukkete holno ɗum tongira e ley sariaji mali ɗi procureur o hokki taƴoral wiide gollan ko hani gollede foof yalla nandude juuɗe laamu o kala ɓiliɓe ɗiɗo golleji ɗi micitin wiide e ley communiqué woni ko ndeɗo fedde panel de démocrate malien waɗɗino dango immadaraji
dental alslame em leydi amen ndi ɗumɓe noddirta alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au mali waɗi majira muɗum en aljumare hande misiɗe mowde bamako to ndeɗo fedde waɗi ndeɗo majira fa holta mette muɗum fewde e fanɗere gatten fewde e diine alslamako o itugol yigaji le leedi amen di golleji mudum waran fuddude le lewru utu hitane 2024 do woni liccom le laamu buguni tiagal fodami fode modo gaddo hakkunde gollirgal ngaro wadde golle o kan laamu leedi amen di holitama wiide ko hebetele on do golle ka fu temdere mudum fu chapantate joyi ka laamu leedi amen di jeedi dum waram nabiru dum waram beedade e kabal leedi waram beedade fa yotto milliardji temdere sefa hitane fu le baytin mal laamu leedi amen milliardji noga e joyi di kan waram nayrade bangal nabirde yeso on do nokku milliardji temedidi kan e chapan joyi kan waram hokkede gollirdi ngarobe gollidide e ndedo fedde ngaro wadde dido golleji fa kemen famtare dido golleji fu wodde keddem ko Ousmane Niali Boule sita sidibe
gal kaltidal pawingal do sari kod mini amado le hitande 2023 daranto yirwere e denaku nokkuje golleji di ngatte do mun e wi Abdoulaye Wahab Jakite waraje fedde be noddire publier ce qui vous paye lamu lobotan way wadde fa jamare nde heba nafa mun
golleji amen ɗi fanam muɗum e fiɗe dabiriji tan yalla o liccom ittirene woɗire ko nafata yimɓe hannden ka e ñalaɗe warande saabi jowle meɗen fof ko sawile leydi ene hani wattude haqqille honene ittirten ɗum yalla heɓe naftirode ɗum ga hunde wattude an toon laama han tinnade fiya dabiri heewa ha waluji ɗin
laamu o hani darade e darde muɗum yalla ko rewra dow muɗum ɗum ana gollire kañe e ndenago ha walu e nafagaji jamare nde sini won torraji pewtiɗi dow mun ɗum woni e hakkillo Moussa Samake horeje fedde humaninde jaagu e yigaji to bukuni to
cette exploitation là
fe goto anda to kuteji ittugon o liccom wa hadde lewi yimbe andino kabar e golleji kuti mun jaati an wa yottade nukku to o liccom ittete fe su tay jawdi anton ko wakkati yimbe ko jodi on nukku ga kuteji mudun sattan sanne do yimbe yogabe me wawa jodade handen me ƴewa hono di kulleji taw me jante e tijji se imikin dari dukkunde do juude tidalana tawira fu an wa hebnirede jogala
e wi humani be kabaru yigaji yogabe lam o hebata nafa sini jabi haltidede
le leedi amen di yoga e malinkoɓe kañum en ka holiti wiide geɗɗo laamu leydi amen di le on ɗo golle ka ana jaɓɗini woɓɓe du holiti wiide laamu leydi an han tewtude naɓɓirde ɗum yeeso fa hamle ñalaɗe ngaroɗe fa keɓen famtarane koɓe mbi anni ko yoga e mabɓe mbi badia ngara yoroso bofla be kañum e bankas sita sidi ɓe kañum keƴaɓe amen gomɓe le ɗiɗo nokkule fecitama makkanko e hoore
ici à Badiangara ma personnellement
to menanga Badiangara ko hollita wili temnere fo leedi mallin ana han hebde cewantade joyi no ittigon o liccom be hunugo wili amen sanna mingi midi tijji no hunugo nafa be leedi fo me weltama fa wala sedan menane haala mun jaati do bem andene wili ittigon o liccom leedi mallin le temnere heban cewantade joyi fuddode mudun ana moji sanna ga laama ana han tinnaade tewta fa hebde cewantade joyi le temnere fo ma cewantade jeegon duge hono mudum en yiade fey gotande leedi mallin tofon wana haala jaati den leede balebe hono de jolgo ittede le leedi ma leɓa cafantati e joyi mi yaaka fe gotan togon guiddiɓɓam gon indépendance fatamiol man hannden ɗum won goɗan min ko nande ɗum ɗum hunde lobbere jaati ko wawata nafa gouvernement leydi malni fou
je pense que c'est une bonne affaire pour l'état malien
fedde noddirta commissariat à la sécurité alimentaire ɗon fedde joinane fa huncana hoore ñama harale leydi amen di hokki ko ɓuuri toniji sappo guure yimɓele egguɓe iwde jonde mumen iwrde Burkina Faso joɗiɓele commune Bura ana cercle Yorosol ndeɗon le guureji koɓe dokki ɓeɗo yimɓele ana cakuji temedɗiɗi gawri mairie commune Bura kañum fecci ɗum hakkunde mabɓe ɗo fana on ɗo golle le wi ɓeɗo yimɓe yo fa yimɓele egguɓe iwde jonde mumen tiɗɗalaji ɗi wondi fewde muɗum ne ñalawma hande o an heɓa ɓuyta
Sijo Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kañum Union Européenne et coopération Espagnole
liyontere nde won ko haalaji kewɗi liyontere nde won ko haalaji muɗum mema fa keɓen famtare ɗiɗo kolleji fu wodi keɗɗan sida sidi ɓe
en puɗɗiran kabaruji le yontere ɗi kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi mali ndi yoga anniaji ɓamaɗe toon ɗi pelle politique ɗe ɓuyte ley leydi ndi jawlel ɗeɓe dokketeɗe dow tacce kamɓe laamiɓe ɗeɗo pelle politique ɓe kolliti wiide so pelle politique ɗe ɓuytama le leydi ndi kutteji muɗum yiyete kabaru goɗɗo kasen ko waɗi ley yontere nde taƴugol robinngaji ley nokku noddirteɗo ɓuurema kañe fa yetto yo nara yimɓele wonɓe toon ɓe kolliti wiide ndiyam ko warta e robinngaji toon ɗi heƴata melde miside jenne nde ɗum waɗi le sappo ɗiɗi lewru me ƴaɓɓinon ndu ley ndeɗo ngallure waliyaɓe yimɓele hewɓe kañum iwri le tatteji ɗi fuu so gari hawrude oɗo ñalawma micciteɗen wiide miside jenne nde iɗum le fina tawa UNESCO ila hitande 1988 ilande ndeɗo miside darnade fa yetti ñalawma hannden o hitande fuu nde meelete
caggal ko o heƴintina stade onisport kati inde muɗum waytama ɗum waɗama salifu keyta antirteɗo domaine ngo golleji ɗi ka premier ministre leydi amen ndi ardino ɗum ɗum waɗi 16 lewru mai hitande 2024 sakraɓe heeɗiɓe anda ɗo mi kaddatai kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde hono no andirɗo no mbawi hetta ɗiɗo kabaruji fuu mere mere ɗo wiyamo o gaɗan 37321 du o gaɗa téléchargé application amen studio tamani ɗo play store fandiya fe nonɗo e seeɗa yewtere amen ana wodi golleji timmoɗe jooɗa haala hakkunde malinkoɓe waɗi bamako ɗo ɓande 6 lewru mai hitan 2024 ko hakkillaji kewɗi woni kollitaɗe timmoɗe ɗiɗo jooɗa haalaji mawɗi latade sababu naɓirde yeeso keɓa leydi amen dille hakkunde majji ana wadde imadaraji fa golleɗi pawiɗi e yaw wartade leydi amen ndi ana heɓa yirude kañe wattude courantaji ile crédituji ɗi fa yetto du naɓirde yeeso réseau ngaji ɗi yimɓele ɓe har réseau téléphone le lindi an kañe ko nandi e muɗum so yoga e dunke andanɓe ko waruji ɓiɗiɗi keɓe ka holiti wiide ɗiɗo haalaji kollitaɗi ka tiiɗi fa heɓa lawol wakkati joom o yoga e mabɓe du holiti wiide ko hollita ko ka no ɓoyiroye fuu ana wawi latade sababu huncude keɓa leydi amen ndi yarde yeso fa keɓen famtono ɗiɗo golleji fuu wurdi keɗe ko mi e hoore e Mawdou Samasiku piwnen do hem ñalle ɗi kiire jaam fedde kumaniɗo keɓal fa yetto yirwere ɓoyore holiti hakkillaji kewɗi kanɗi jokkede ɗe ɗiɗo jooɗa haalaji yalla leydi amen ndi keɓal muɗum ana heɓa yarde yeeso Boubacar Sow kañum woni jottinowo haala fedde juɗinande fa waɗa jooɗa haala o hakkunde malinkoɓe omo haltanamen yoga e hakkillaji kollitaɗi
sembide jogolo lamu e hewɗoji keɓe wuncande hoore yirwere keɓe duminde wattande hakkillo jogola jawdiji leydi ndi hokkude tajoral banggal laaɓal e yiɗi jogola jawdi ruba non ɗum faabade kabaru keɓe rewɓe hayeɓe e loƴaɓe wittude amsaɗɗaji laamu o dawrude no keɓɓal jamma lattonowa muña kala nokkuji ɗo ɗum wawi heɓede
ɗiɗo hakkillaji kollitaɗi ka Madou Cissé holiti wiide ɗum wawa imminde wakkati goto keɓal leydi amen ndi le wi on ɗo dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗi keɓe ko hollitale ɗiɗo jooɗa haalaji wawa huncude so naɓɓira yeeso wakkati goto keɓal leydi
ɗiɗo yilaji ɗi waɗaka fi yalla cande hoore keɓal leydi Mali saabi ɗum no yo wattu daɓɓo ɗon no fawi goto yeelaji ɗi fanda muɗum wona feewi yirwinde no haniri banggal lebbi joyyi fa jeegom ma hitande e ko fawi nden no banggal keɓe kay ɗiɗo yeelaji ɗi fanda muɗum wona feewi yirwinde keɓal Mali ɗon e ɗon ma dun ele lebbi garoji ɗi
on ɗo hakkille ka Oumar Bitty Bally dunke ande banggal keɓe gonɗini ɗum laamu leydi jeyi ñiɓude gollirɗi ɗi wawi heɓude muɗum jawdi mbawdi latade saba naɓɓira yeeso keɓal leydi
ne hani laamu o keɓana hoore muɗum sababuji keɓe yalla darnade amsaɗɗaji leydi ndi fufana yowede du keɓɓe yigaji leydi ana hani laamu o heɓa ɗum no geɗɗu moɗo ele kabaru jaagu muɗum saabi ɗum yo nuwigal wonande kala kabaru keɓe ndemila wiide ɗum ɗo hana yeɓede ele wattu daɓɓo kay ɗum newatako
haya kanko professeur Sekou Diakité jangguinowo jande dow dowre nokku mo noddirta faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako kañum ka taƴori wiide ko holitael ɗiɗo jooɗa haalaji banggal naɓirgol keɓe leydi amen ndi yeeso no ɓoyiroyi naɗu no taaɗiroyi fuu latto
huncude kabaru keɓe wawtata golleɗe ɗon e ɗon sikki wala e ɗum kay ka ana hani ɗum ɗo heɓa lawol ele ko rata ko laamkoɓe ne hani wattane hakkillo yilaji mbawɗi gollirede no yawiri yalla ɓillidi na jeeya nafaka jooɗa haalaji ɗi ko hawra e dow muɗum ele ko rata ko latoto sababu yirwinde keɓe leydi ndi
professeur Issa sako kañum ɗum ɗom tawa nga holiti wiide wona wakkati goto tam ɗum wawi heɓude lawol
effectivement le dialogue
gonga jaati jooɗo haalaji ɗi ko hawra e dow muɗum wona honi yirunan kabaru keɓal leydi ndi ɗon e ɗon ma ɗum no biltutelaji leydi Mali ndeno tiiɗi kay ɗum ɗo heɓe ni enne ka noon ko hani kay yo ƴewde kala mbawɗi gollede le wattu daɓɓo ma joni ma ele duuɓi ɗiɗi garoji ɗi
micintinde tan wiide hakkillaji capan joyyi e jeenayyi woni ko hollita ele ɗiɗo jooɗa haalaji irtu malinkoɓe mbawɗi latade sababu naɓirde yeeso keɓal leydi amen ndi